International.
Direct one no more.
DJ Derek Effects. Fino Final. Mr. Flavor Teller. What you gonna do?
Oburu godi no wonwa na nsogbu. Oburu godi no kota karianu. Oburu godi no wasaba monu. Eme no mani deme bofuma. What if to say I no fi pay the bills? Will you be down for me, baby? You go there by my side. One more. Tell me. You go there by my side.
Okwifeji mụ na gị jisi anya ike. Ka ọbọkọ wa mị mebele m ntị ike. Nwa ogbe ga-abịa kwụnyelu m n'ụlọ ikpe. Ụmụwa tụrapụ m nga ejighị mele ibe. Ị ga-ebu m ọbụ na menwere stamina. Ị ga-esi ma mesoro ndị timba ankaliba. Chee ihe ọna stamina, ekena nka bụ anima. Afia bụ na ịchalụ gwa m ga-ere ezi gị kapịta. Bodo plis, a na-eso onye na-ebakwa foto a resi ya chiiz. Ọ bụrụ ụbọkọ ịchalụ gwa m nga gị kiiz. Andịkwụlụ m n'azụ ma moralụ go increase. Ọ bụrụ si na asị m bless you anytime I sneeze. You need to hear me na pele anytime you on your knees. Fakwa gị na ndị rongo, baby, will you disagree? Ị ga-eme mo onye isi ndị lasị ntị isi na bridge. And all man without all machine na me, you go be.
Oburu godi no wonwa na nsogbu. Oburu godi no kota karianu. Oburu godi no wasaba monu. Eme no mani deme bofuma. What if to say I no fi pay the bills? Will you be down for me, baby? You go there by my side. One more. Tell me. If to say where they can change you from my side, oh, I hope say you no go walaga.
You no go walaga.
If to say me no can get to, oh, see we can no. I hope say you no go megaria. You no go ja. I put my time on my whole life. I put my hustle on my whole time. All for you, all my baby. Just because I say I love you. Oburu godi na nuova danu. Oburu godi nu wa mwoma munu. Wanu mo, baby.
Say I
know
to pay the bill.
Share you go there, baby. You
got no
more.
One more.
Let it keep my name on.
International.
Me and the sing set up.
DJ Derek Effects. Mr. Don't be on this one. Blackboard.
Swaps. Swaps.